kadhalika. Murata wa kwanya ndae, señorita, mamacita, madam speaker, na kadhalika. My sister, you're not my sister. My sister, you're not my sister. Mwanangu,